inhliziyo yami negazi utangkule kanjani. Ngithi ngoba inhliziyo yami negazi utangkulele.
Bye-bye.